umenifanya mie, wengine nisitamani, nitabaki na we darini. Ushanifadhi moyoni, nimekuweka rohoni, wendo na wa yangu hani. Ukianguka nyokote nibebe, kama mtoto nibembeleze, baki na mimi daily, usiniache. Ongeza maseke, makeke,
tanda nini usifie,
nifurahi kuwa nawe. Kama mtoto dali popo, zile tuliwe moto, kama mtoto dali popo, zile tuliwe moto, wendo roho yangu, pumzi yangu, wendo nyota yangu,
hanilo.
Mbeaga unakata shipsula maka wakichaga, nikipiga shuti unadaka iye, mama ye. Sema kipi unataka, kama pizza mabaga, mtatafuta kupatie. Basi pepes kama lote, chunga sini hate niteseke, wakija mabisho watose, ubaki nani, nani. Nipendo na vosa kata chakacha, kiuno bila kupona vokikata, na baki koi, yani koi. Basi nini sambwanda, nataka nipige dana dana ukuna kata,
siniache doro,
siniache doro na mioyo. Ae, kama mtoto dali popo, zile tulize moto, kama mtoto dali popo, zile tulize moto, wendo roho yangu, pumzi yangu, wendo nyota yangu,
anilo.
Yeah.